Nifuna kubiliva, kubiliva. Nifuna kubiliva, kubiliva. Ukapeze kachimwala uchinyoza. Sichinga danja ule awe. Olo wachisoka pali yevuto. Sichinga zonde. Kapena mtima wake ni wolimba. Kapena chima sura. Kapena chima sura chikompu. Mwachitosa jelina. Ine mwande simwe nili yawe. Nakana ansosa kambati. Mtima wanga ni ungono. Chichete kelo muliwe. Chenze chambili. And that's why sini inda ini. Mpaka ni kufuse. Nifuno siwa. Kale makugani za usho chili unikunda iwe. I was so lucky so ona unani fumela. But you still know it's too much. Singi nechi simi. Pagati pa usiku uwelelesha. Sembeneze chisimi neu. Semisini makumbela. Kuseka seka. Minika kufusa. Kuseka seka. Chikamba na lambuye bako. Kuseka seka. Ispekta wakambati wakasha. Ine nikusie. Usegerele. Dawa mandi kinena sauka. Kukala na weo. Nacho chikondi ninasunga jambo si. Kapena yeze plani yako. Gimi kiyoli pishi na moine. Kapena niganiza cheo valeno nifuse. Nifuno ziva. Kale makuganiza mshu chili unikonda iwe. I was so lucky so ona unani fumela. But you still know it's too much. Sini mechi simi nili na mafili nina ine chima ni baba sometimes. Sini mechi mwala au. But you still know it's too much. Sini nechi simi nili na mafili nina ine chima ni baba sometimes. Sini nechi mwala awe. Olo chumu tengo chamano. Nifuna kubiliva, kubiliva. Ukamba unikonda bati. Nifuna kubiliva, kubiliva. Ati unga chinje. Nifuna kubiliva, kubiliva. Sinifuna kusauka ine nifuna kubiliva, kubiliva iwe. Nifuna usiba. Nale makuganiza usho chili unikonda iwe. I was so lucky so ona unanifomela. But you still know it's too much. Sini nechi simi nili na mafili nina ine chima ni baba sometimes. Sini nechi mwala awe. Olo chimu tengo chamango. Nifuna usiba. Nale makuganiza usho chili unikonda iwe.